Flip a bill, pigala, hustle non-stop. Yeah, I'm tired night to hustle daily, no sleep. Tunachase maisha, lazima tupate keep. Flip a bill, pigala. Yeah. Asubuhi mapema kabla jua litokee, niko road na tafuta du vision isikoseke. Pressure kwa kichwa lakini moyoni strong. Maisha ni safari, lazima nicheze long. Kila kona ni biashara, kila chance ni deal. Hakuna kurudi nyuma, lazima nipate meal. Nimejifunza mapema dreams haziwezi wait. Ukilala sana bro, utabaki kwa gate. Tunatoka mbali bado tunapanda. Jasho ni bare life tuniotaka. Mbele kwa mbele hakuna reverse. Kila siku ni grind mpaka universe. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop. Tunatafuta paper mpaka sunrise pop. Lipa bill, piga lap, maisha ni race. Kila hatua muhimu lazima tushike place. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop. Niko na squad ya machampions kwa block. Tunapiga kazi heavy ya tuogopi clock. Mama lisema jitume usikate tamaa. Sasa kila move ni step ya kufika juu saa. Kutoka zero mpaka blessings yanze show. Tunajenga legacy world yote ijue. Time nifunza kuwa sharp everyday. Ukisimama sana mwingine atachukua lane. So tunakaza, tunawaka, paka toba tutoki njia. Lipa bill, piga lap. Hini anthem ya vijana. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop. Tunatafuta paper mpaka sunrise pop. Lipa bill, piga lap, maisha ni race. Kila hatua muhimu lazima tushike place. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop.
Hustle forever.